Bello. Still this. Yo. Yeah. This is my life, so I know better. She's my wife, la tachizo pendejela. Bill Bells, matachizo pa caquero. She the got skills, a kunifanya toque ghetto. Son casero, then again, Bella invitation. Come Osama, Bin Laden, bang killer section. Toque zama pa ka damn, next generation. You know, nafanya for my gang, ain't no seven nation. Si ya toque that depression, let me choke a quana patient. Lo con a mi omission, doca tu putena, same section. Dilemma separation, kun antena digitation. Now na vema destination, Bila chenga killer station. Pesa liqua issue, sane pata killer sikum chano sikum puta puta, kauna busha wezen people off. Kija miku flone noa kama kifu na toboa. Kibuja na papedi swapi tisu Weni loko na tafutwa kila chocho. Mpaka soko la machoko wakuingize kama boko. Demu wako kwenye ndoto wananiota kama moto. Na mpajoto mkiwa ndana mdomo na tafuta mpazo. Kabla mnato kwenye game ilikuwa V Bad MC toka Dasko N07 DDC. Tatizo mashabiki loko nao wasikila Davi Ziwi Bidi nitoe kichupa kwa TV Wasipu naona bila hofu lini gundu. Nachojua taki pop wachezi gofu bila tundu. Yo, shughuli zito ya majungu swezi mudu. Nali group lenye people inakula divi budu. Mini man, odombe lini vute stui janja. It's me against the ball, hello world and Mr. Kanja. Soga zenye pochi na waficha kami kwanja. Na kipaja kidondoshu waze kota ya maujanja. Yo, the best alive, these rappers ain't know that. 255 and lipo toka, you ain't know that. So what? Hata kama sina kick na vitamin fat siwezi jiba mashabiki mashabiki mpaka West Coast filler. Thaus mpaka nose from your world's most killer. No mercy, no we're killing, no kissing. Nezi bars to Castello, so nazita conversion. Sichezi fail, girl is care, I'm a bad man. Killer na pungea, tutu, you're a dead man. Kill yourself if you ain't my fucking fan now. Kakiteji help, sit yourself, cause I got plan. Gusha uzi kasa damu sen. Yunga wato puzo kate pumzi ilo sisha gen. Yo, watoto juzo misha luzi kwa izi campaign. Wamuzi ni mwamuzo siwa juzi ya mwezi maintain. Dodoma icon, nipo lonely kama icon. Fake na tomata na vidole kama iPhone. Sina kechi na pukio kwenye microphone. Good the best, N07 DDC, center zone, I'm gone.